tababarkan oo la qabanayo qaybo shir duban ee bulshada deegaanka xudura ayaa la ka barado doona maalmo u soo dareera sidii dawladda yong la xisaabtamayay bulshada iyo horumarinta maamul wanaaga wali banaa qaban qaabday wasaaradda arrimo gudaha koonfur galbeed agaasimaha guud ee wasaaradda arrimo gudaha koonfur galbeed oo ay ugu heliyeen gudoomiyaha degmada xudura iyo gudoomiyaha ku xigeenka gobolka oo si wada jir ah dafureen tababarka la xisaabtanka oo la qabtay qaybo shir duban ee bulshada magaalada xudura oo korintii waliba meelo ku hadalay gudoomiyaha degmada xudura Umar Cabdullaahi Maxamuud iyo ku hadalay qorshaha ka maamul ahaan garab istaaga mashaariicda horumarineed ee deegaanka lagu fuliyo waa
degmada xudur wadadii weynayti laamku weelna fadan madoweyna laamku weelna mail erays ee unug hatu ku reed dalada iki hatu nool du mail erays ee may buuxa ka farahayno hadhow mail erays ee ka dareerayno qurux badan anka mail erays ee anka dareerayaan ya fadan taasina may buuxa deegaanka kan unay iskule unay masuuliyadna saaranta unay inta hormarsan la fada walaha tanan in ari contribution isheena isna isku bilaawnaa in ari lahaanshi deegaanka lugeydiyay
gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Bakool Cabdullaahi Maxamed Nuur Isneega oo u sunaa mahadnaqay qof walba oo ku qayb qaaday tababarka iyo mashaariicda deegaanka lagu hirgeliyay
ayaan ka mahadnaqaan sababtoo ah howlan hadda muhiim ee mashaariicda magaalada madaxda gobolka Bakool xudur luqeyda aan may sababan yahay wasaaradda dowladda gobolka sababan gaar ahaan may sababan yahay aan wasaaradda arrimaha gudaha ee sababan oo geekin ku dhufay agaasimaha guud ee wasaaradda atafay leena fadhi walaalka oo ka mahadnaqaan wasaaradda waxaan fees la madal bilaabay madal arrimaha ka dareen degmada waajid gobolka Bakool kulay degmada aad badalmay dhaban degmada aad badalmayaan insha Allah way jeerid doono bilaayada
agaasimaha guud ee wasaaradda arrimo gudaha dawladda hoose koonfur galbeed Mustafa Cabdullaahi Xasan Adafa oo uu soo ku hadlay muhiimadda uu salaahay tababarku qaa
wasaaradda arrimaha gudaha oo eedeedan ka faraxsanta intee geeka goobjoogka haata barnaamijkii yahay ololeeytay isoo dhaqan galay oo socda shaqadiisa ku gudi jar intee aragga eedeedan ka faraxsanta waysaas oo kale deedan ka faraxsanna intii oo degmada xudur gudiga oo horumarinta oo hata aanay muuqdan gudi oo ku kooban bulshada qaybada shaldu haddii olomo eegta haddii oo dhalinyaro eegta haddii haween eegta iyo haddii odayaal eegta kulli dhan bulshada intii oo koobanaytay qaybasha intii aan iska dhex jiran oo si lahaan xuli oo cadaaladna ka dhisan intii aan aragna gudigaasay tii eedeedan ka faraxsan.